Ngomba nanjye meze fo, nembo nani suri, nibaza kiri siri, yeah.